majongo. Unavyona tana kutembea, kipenzi wa mwendo. Taratibu ka unachechemea, karanga za saida. Mabonga tupo Al-Qaida, atari so kawaida. Akisakata rumba naita. Ok dansi kidogo, uno ya pali wa Kongo. Yeah yeah, kwa mikogo. Naona kama unapinda mugongo. Na unadondo pom 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 pom. You say pom 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 pom. Embo waonyeshe mbona bado.
Na show them.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low 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 low. And then unavyo bigiri bigiri. Digiri digiri. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say to HD, kwanza na mfuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na change gia angani. Mana kili kama kili shatanguli ya nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Mi was chasing kwenye dance floor, na mfuta gizan. Na sinaga by show baby, atamkia chumbani. Ah, I say, da 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 da. Matashika mazaga zaga. Puzi zake kuji mwaga mwaga. Kainama kainuka, mada mada.
Ok dance kidogo. Uno ya pali wa Kongo.
Dance na Mr. Blue Dan.
Kwa mikogo. Naona kama unapinda mugongo. Na unadondo. Pom 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 pom. You say pom 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 pom.
Classic music.